bedase ene magcekeni tanya soze wasimisa ozamadalo elesikhuphi uyisanda netso akwenti yini kwatatazela nje thina bekeni beke istafi yeskrim abazokwajabi some more bezifana mafa bemwe waza waza madalo waza madalo waza skunda lukwelako bemwe waza waza madalo
Stop the ice cream. I'm about to watch every single more.